Black Market Records.
Lokatanuka, walemtanusa, lokatanuka situation kuvuruga, lokatanuka, walemtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja, lokatanuka, walemtanusa, lokatanuka situation kuvuruga, lokatanuka, walemtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja.
Ghetto boss nimekaa mkuvuruga, warazimuche kanao sileo watasuka. Wale majudas dani mini Jesus, juminda wakula ni wawache mumenuna. Niko bizu kidigi ngumi utna, nacheza kama mimi na kuja kuwalipua. Sina mask na kuja nimevunja, walai nikisie tutangada zikiraru.
Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka situation kuvuruga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka situation kuvuruga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja.
Mimkaza jo, tumebonda na maklaks tukiwaka. Umotu pale round jua ni kubaya. Na mayutu wamekanga na memadua. Nilisikia blood story ya kehesi, ya kukanga joma dingo na marezi. Don't face, don't face, don't chase it. Kama zero alijua zero setting. Na maeke na maglock siku sedri. Sky keeping a di eye, fi control fi dem, fi cooking a di pace, fi one dem fi no, fi logo fi di mic, fi cooking fi gun, fi gaza fi di fine.
Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka situation kuvuruga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka situation kuvuruga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja. Na pedi na dina madimanga, after zimekashi na dunga ngadigaga. Katoche mgaza na upini, ukikam wrong tenje chaiwa ya wanga. Team Senke, Team Sirereka, repi kwa machaji wa mededi kiusoja. Team Senke, Team Sirereka, pege kwa mumure wanashikanisha pienga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka situation kuvuruga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka situation kuvuruga. Lokatanuka, wale mtanusa, lokatanuka tumasura zimevunja.
Dread Sky.